it's crispy, the drama guy.
Yeah, yeah. African beauty. Nitinge moka na suti. Ama kijinzi cha kunibana. The way you so cutie. Nicki Minaj karuchi. Ndo mara ya kwanza tunaonana. Picha, ulivyo baby face Angelina Michael. Oh my god. Na zile mwembe Insta mala udensi densi ya kisoni Michael. Oh my god. Ata sijote kuko follow na like na commenti kama kolo. Mweza kona nichanganya. Hey, make it today not tomorrow. Usije niwe kakiporo, yani ukanidanganya.
Kama ya kataja.
Hey, you dey make me my heart to go.
Magaranyo,
you don't know that.
Magaranyo,
I'm crazy for you babe.
Magaranyo,
hola, na kukunda chane.
Magaranyo,
nataka tuonane.
Magaranyo,
I'm waiting for you babe.
Magaranyo,
yeah,
hola,
tie. Love me forever, let's fly away together. Odomu dobo deka, me kwa kusida ubeba. Kwisi usudowo, nyame tono bubowo. Yime fempa diyeno defrani, TNT na mikokowo. Kika nsemu dede guma sunkra na begontomi. Nyeme mepe wadiyene na kukomi. Nasemi uwa mfaso buwole mbomi. Ninyawo na mekohi. Udi minchini diya ninto menu. I can't watch it baby, tell me you coming soon. Magye honda da kutunu for honeymoon. Kahobra jesa beba nechane du. Yeah, me name this out, been around the world. I would give anything just to be with you. You my everything, you my baby girl. Yeah, me best I become, I won't hold a
say. You done make me my heart to go. You don't know that. I'm crazy for you, babe. Hola, na kukunda chane. Nataka tuonane. I'm waiting for you, babe. Hola. Ayani likwa tae. Mama Afrika likwa tae. Do the dance, yeah, yeah, yeah. Limwa tai, ame ni changa nya limwa tai. Wengine ni sisi, yeah, yeah, yeah. Na mbuni ya ni kumchota. Emoji za makopa, ingedere kuficha sura. Manakezo na picha, ulivyo baby face. Angelina Michael.
Oh my god.
Na zile mwemwe Insta mala udensi densi ya kisoni Michael.
Oh my god.
Ata sijute kuko follow na like na commenti kama kolo. Mweza kona nichanganya. Hey, make it today not tomorrow. Usije niwe kakiporo, yani ukanidanganya. You dey make me my heart to go.